More music on trendybeats.com.
Awelele, awolulu. Namhlanje anguye endlini ngisayobuka ichipsi we. Awelele, awolulu. Hey, khona lento engithatha ekuseni ngisesipotini. Khona lento engivusa ebusuku ngisesipotini. Yobuka ichipsi mina, hhayi ngiyobuka ichipsi.
More music on trendybeats.com.